downloaded from ilovezedmusic.com.
XYZ Entertainment.
Zanga, zanga, zanga. Zanga, zanga. Mama sala ni banzanga, abo ni banzanga, any day. Timaya mbana no mpera na futi ni banzanga, abo ni banzanga, any day. Mama ziwa ni kankala lo ni banzanga, abo ni banzanga, any day. Can I take a bullet any day for banzanga, abo ni banzanga, any day. Show me your friends, I'ma tell you who you are. Wanzanga bonse ninga ende nabo bar for bar. It means wanani tendi zako kunkala star. Wanafaka poko anja kutini fike this far. I know wapana dula kupushing on my fouls. Mukatu my phone nilikutiali ni my mouse. I know muni supporter and I know you happy for me. I know you heard the song ya nina chana chitomi. I'll be real chimani baba nka miss a wedding. Ya mwanzanga feel like a friendship is fading. I'll be real pena I feel like I don't deserve you. Nimvela among a teenager, we wanna pass a curfew. It's all good. I swear I love you with my life. Kutiti ambe once ninga gani zepo twice. Bakari ni wanzanga, ndiye wama nipanga. Can your friends even I? Nipase answer. Vika ni vute bat, mama sala ni wanzanga. Abo ni wanzanga, any day. Timaya mbana no mpera na futi ni wanzanga. Abo ni wanzanga, any day. Mama ziwa ni kankala lo ni wanzanga. Abo ni wanzanga, any day. Can I take a bullet any day for Mazanga? Let it go. Mazanga any day. Mazako, mama could believe I'm from the beginning. My real friends, wa mandela mushe when you winning. Baziva nawa waka kufuna, you'll do the same. Posati voso ndana tukumo na who to blame. Kuyamba na ni nomo, then you figure it out. Mukamvela na futi pamozi, you laugh it out. Kumbali muyamba na pavantu waku defender. Mukati waziva kutindiwa wapanga blanda. Real ones, this is for you ndine wakava. Tipange mane pamozi. Monga spiro na sava. Real ones Bwela tichae na mashoti. Tiba mvese mushe monga piki na difficulty. Real ones Tiripa mozi tika chula. Tight monga bazak na Oscar chafula. Real ones Tikutia bonse ikapitia. Dilu monga ice cream na petitia. Vika ni vute bat. Mama sala ni wanzanga. Abo ni wanzanga any day. Timaya mbana no mvera na futi ni wanzanga. Abo ni wanzanga any day. Ziwa ni kankala lo ni wanzanga. Abo ni wanzanga any day. Can I take a bullet any day for wanzanga? Abo ni wanzanga any day. Any day. From Cappuccino XL, D-Lo, Jeremiah, Mwemba, Chabu G. Everybody, you know this, you know this. Chola Dola BLZ Day Ones Mbachi the Jada Ivanzanga Kobe the Kingmaker B-Mac H-Mac the Wizard. It's the Mac 44 Brawe Toaster Naredo Musi Malik Alicia Long, macho wapaya huku. Sininga kwa nchwa kiumula wansi mazina. But yo, ni wanzanga. Everybody that's been fighting. Katuzi wa tezo chitika, tikaripo chitika. Nishidi wa mzanga. And I swear I love you. Sininga kamina vambi. Ni wanzanga. Ni wanzanga. Ni wanzanga boys. Respect. I love you for what you've done for me. And that's where I'm gonna put you on. Yeah. So I made this song for you.
Napangirai mwenye.
That's why I'm passing my shout outs. Not my boss man.